Sit to see, so far I'm chasing, I'm back to show. Who was a kiss off? ngathi ngisaba ngoshushu baby ngisaba ngasigolo anti umphokazu ngisaba nosente ngisaba noselulu umphokazu bese ngisaba noshe umphokazu